le teng fetsa bjang re se tlhokomela
I'm up.